Nashika ball, na seti poa, na check ni vipi ni tachapa wapi. Kama kuna nafasi, basi ni chapenduki. Na kama sifungi, basi natia pause. Wakati mna draw, huku pangu mina score. Sipendi kucheka, wala napenda kuchenga. Mzea nimeiva, we ni cheki. Tukafinya kitu ndani, kitu mwake babake.
Walpata nyuki na asalome lamba, se kama tunatamba. Walpata nyuki na asalome lamba, se kama tunatamba. Kendo remix Kizo B na Matrix. Game ya love si mchezo. Tuko pacho paso, tuko pamoja. Na kwenye game si namba moja.
Mdika mi hucheza game za kibuda. Na wale na cheza na unapendaga wameunga. Na wapepeta angu zote boom kabazuka. 90 minutes full time wili jasho inanuka. Na cheza smart mina slide hadi offside. Niko fast shot enyewe iko so wide. Na karibia putinga manduru zinastika. Dude sha ingia huu mchezo nisha shinda.
Puta game ya kibuda take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni short to post. Na mini chatinga
ni puta. Ni itinifike, ni shike, ni kubalike. Love of the game ina nishiki shanga steam. Kabadu na dream, I'm the new Pele. Skills tele, na cheza mbele. My fans na makelele. Teacher na furahia, kuwacha my defender tu. Na ile game ya kibuda futa. Ile game unapenda na mimi napenda.
Afuta ni game yako buda. Icheze kipro juma dem joma kitu. Tuko kwa goal post so ensure umefunga ju. Otherwise ball tutashika. Soka ujajipanga ni noma. Uwanjo ni so utaibika vinoma.
Na makumi ni shaget kwa ni mindo captain. Na jenga majogo wekelea bao chicken. Game yangu wana like na vyo play he game. Ana scream filter. Yeah that's my name. Nasa kata moja watatu wa ine na wapili. Nika dem super akipigwa Swahili. Game ya kibuda inacheswa na mimi. Ni remix mystery ziko kamili.
Game ya kibuda take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni show to post. Na mini chatinga ni futa. Game ya kibuda take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni show to post. Na mini chatinga
ni rap damu pia mimi buda. Kama ni soka wenzo field utani kuta. Kocha megozen so naoni kuvunja maroon. Kuna kupozen ni kuplay mpa kusiku. Ka uko ready we ni pasi na heli. Ukitinga nta kubeba hata kama uko heavy.
Niputa
my fans ni my neighbor. Nikifunga ukiwika usistuke wakiteta.
Nekiza stringi kwa frill baki na kuwa ice cream. Chozi watu wa jona board shooters keki loud scream. Shamaliza na kina mina saine ndia April. Sugar mameli nivunja uvi 21st April. Niko soka siko boka mine joka. Sio zichoka kama dropa niko wanda kwenye mix na matrix. Tenia irimix ya futa. Yani game ya kibuta.
Hini game ya kibuta. Futa tunachenga moja kata mbili kwenye shimo. Kama una chako pole pole bro. Chunga buffus tumalizie omo. Futa ina ma pro. Cheki ina usentu refu ya mikono. Nyumi the start umewachia leo. Yani the big boss kwenye yola family.
Futa game ya kibuta take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni show to post. Na mini chatinga ni
dana boss fresh nikiweka kwa gamba. Game ya kibuda si raga ni rumba. Sezi cheza mbaya misi ya mshamba. Kama toy kwa game siwe ni ball boy. Na kuwacha tu hoy. After game energy drink ya cake laga. Muziki zaga dasu juu ya chips baga. Mfunga hat trick kwa game ni letu swaga.
Na bunga bunga juu ya FUTA. Nina white misi player so uneza nita. Collab na the best players others wako. Madem do makipa boys penana wape. Tile football na kunyo madem nina wall map. Presenter cheza fair play kuna red. Oh my god. Tuko every wako wall map. Hini yenu even after world cup.
Game ya kibuta take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni show to post. Na mini chatinga ni futa. Game ya kibuta take two. Nika kujifunga na misi na time ya kujichunga ni show to post. Na mini chatinga.